kulanti wanaagsan dhageystayaal idilkiinba kuna soo dhawaada shabakadda wararka qurbajooga Soomaalida ee somalidiasporanews.com dhageystayaal ha moogaanina inaad naga soo booqataan qurbajoog.com wax todobaadkan booqasho ku yimid dalka Kanada ergiga gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan dalka Soomaaliya Dr. Augustine Mahiga ergigu wax uu kulamo kala gadiisan la qaatay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Kanada Mr. John Bird iyo jaaliyadda Soomaalida ee dalka Kanada hadaba ergiga oo aan wareysanay xilli uu ku sugnaa magaalada Toronto ayaan wax ka weydiinay xaaladii u dambeeyay dalka Soomaaliya safarkiisan iyo arrimo kale waxaan ugu horeyntii weydiyay bal inuu inooga waramo safarkan uu ku yimid Kanada Mahiga waxa uu yiri
very important visit for me it was a homecoming to Toronto where I went to school and graduated in my doctorate in 1975 it has given me an opportunity not only to come and reconnect but to reconnect through the Somali community it is an outreach for me to get the diaspora especially the Canadian diaspora starting with Toronto to be part of the peace process in the implementation of the roadmap.
Booqashadani waxa ay ahayd mid muhiim ah. Waan xanan ku soo guriyay noqday magaalada Toronto oo ah magaaladii aan waxbarashadeeda heerka jaamacadeed ku qaatay sanadkii 1975kii. Waxaan safarkani uu ii noqday mid aan dib ugu soo noqdo magaaladan iyadoo soo noqoshadeedana aan u maray bulshada Soomaaliyeed. ee ku dhaqan dalka Kanada. Waana xiriir aan la sameynayo Soomaalida qurbajooga ah ee Kanada si ay uga qayb noqdaan hanaanka nabadeed iyo hirgelinta heshiiska dhabaha siyaasadeed. Qurbajoogu waxa ay ciyaari karaan door muhiim ah oo ka baxsan uun inay hanaanka ka qayb qaataan. Qurbajoogu waxa ay leeyihiin hanti muhiimad gaar ah u leh dalka mustaqbalkiisa dhow iyo ka fogba. Waxaanan qabaa in tani ay tahay fursad muhiim ah oo aan hore u jirin oo qurbajoogu uga qayb qaadan karaan hanaanka nabadeed ee Soomaaliya. Intaa kadib ayaan Augustine Mahiga waxa aan weydiiyay bal inuu ino sharaxo faahfaahin ay naga siiyo doorka uga banaann qurbajooga Soomaalida hanaankan cusub ee dib u heshiisiineed ee dalka ka socda. Dr. Augustine Mahiga waxa uu ku jawaabay.
First of all, in the four important areas of the roadmap, we need expertise. Of people who can help the government implement projects in governance, define policies of transparency, and build institutions. We have expertise in the diaspora across a whole range of professions. Many people have left Somalia, but fortunately, those who have left have deep roots and nationalist connections with Somalia and they can be part of building the institution.
Ugu horeyn qaybaha ugu muhiimsan ee hanaanka ama dhabaha dib u heshiisiinta waxaan u baahanahay dad takhasus leh oo dawladda ka caawin karaya dhisidda haykal dawladeed isla markaana qeexi karaya shuruucda haga dawlad wanaaga. Qurbajoogana waxa ka mid ah aqoonyahanno kartida leh oo inkasta oo dalkii ay ka soo tageen haddana xiriir wadaninimo ay ku dheehan tahay la leh Soomaaliya waxaanay qayb ka noqon karaan dib u dhiska dalka sidoo kale ganacsatada Soomaalida ayaa door muhiim ah ka ciyaari doona dib u dhiska dhaqaalaha dalka waxaan ku dhiirigelinayaa inay maal gashadaan dalka khaasatan dhinacyada adeega bulshada oo si weyn baahi loogu qabo waana adeegyada noocaas oo kala ah kuwa ay ku badbaadeen qoysas fara badan oo Soomaaliyeed xilliyadii adka ee la soo maray. Intaa kadib ayaan weydiiyay bal inuu inooga waramo xaaladda kala guurka ah ee Soomaaliya imika ku sugan tahay marka la eego dib u gurashada shabaabka iyo waliba heshiiskii dhowaan ee dhinacyada siyaasadda ee Soomaaliya ay ku gaareen magaalada Muqdisho kadib kolkii halka lagu qabtay shirki wada tashiga Soomaalida. Augustine Mahigana waxa uu yiri
This is a moment of opportunity and challenge. Opportunity because for the first time we see a territorial expansion of the area where a united government can operate. a challenge because although the Al-Shabaab has withdrawn, we cannot rule out, as indeed they did say, that they are going to change tactics.
waxaa la joogaa xilli fursado iyo caqabadaba ay jiraan fursado ayaa jira sababtoo ah markii u horeysay ayay dawladdu iyadoo isku duuban ay isku fidisay dhud aad u ballaaran oo ay ka howlgasho caqabaduna waa inkasta oo shabaabku dib u gurteen haddana waxa ay sheegeen inay tabtii dagaalka uun wax ka beddeleen laakiin labadan guul ee dhinacyada siyaasadda iyo ammaankaba laga soo hooyey waxa ay abuureen jawi horumar lagu gaari karo oo dib u heshiisiintana lagu horumarin karo waanan ogahay in xaaladda bini'aadamnimo ee dalka ka jirta ay caqabad weyn tahay balse waxa ay muujinaysaa baahida loo qabo dowlad waxtar leh oo dalka hanata heshiiska dhowaanta ay gaareen dhinacyada soomaalida aynu ku gaareen magaalada muqdisho waxaa ka mid ah qodob muhiim ah oo quseeya qoridda dastuur dalku yeesho hawsha maxaad nooga sheegi kartaa ayaan weydiiyey ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan dalka soomaaliya waxaanu yidhi
one of the pillars of the roadmap is the constitutional process. There is a draft constitution which needs to be refined. And in around that exercise, we shall be able to generate and facilitate a discussion on how the best elements of the transitional charter can be incorporated.
qodobka dubdhaxaadka u ah heshiiska dhabaha nabadda waa geedi socodka qoridda dastuurka waxaana jira dastuur qoran oo u baahan in duu habeen lagu sameeyo inta hawsha lagu guda jirana waxaa jiri kara fursado markaa wadahadal looga galo sidii dib u habeen loogu sameyn lahaa dastuurkaasi islamarkaana qaybtii hore ee dastuurkaas oo ku meel gaar ah loo waafajin lahaa loogu bedeli lahaa kan cusub oo markaa noqda sharciga qura ee dalka ka jira intaa kadib waxaan weydiiyey ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan soomaaliya doorka somalilan ay ku leedahay hanaankan dib u heshiisiineed ee dhabaha nabadda soomaaliya mr mahiga oo ka jawaabaya su-aashaana waxa uu yidhi
for the time being somaliland has made it very clear to us and to all the other political players in the south that they would want their brothers and sisters to solve the problems by themselves. As you know, Somaliland has reached a stage of a political development that is beyond just conflict resolution. It is in a mode of nation building. It is in a mode of institutional stability. And at this stage, the best they can do is to be a role model, is to demonstrate that it is possible to overcome the political hurdles. And this is where I think the inspirational role of Somaliland is extremely important at this stage to the rest of Somalia that it can be done.
waqtigan la joogo somalilan waxay si cad noogu qeexday innaga iyo dhinacyada kale ee siyaasadda koonfurta in ay doonayaan in walaalahooda rag iyo dumarba leh inay iskood xalistaan dhibaatooyinkooda sida aad la socotana somalilan waxa ay gaadhay oo ay maraysaa heer dhaafsiisan xalinta khilaafaadka siyaasadeed waxaanay maraysaa heer qaran dhisid hannaan dowladeed oo suganna la hirgeliyey halka iminka la marayana waxa ugu wanaagsan ee ay samayn karaan waa iyaga oo tusaale ku dayasho mudan u noqda dhammaan soomaalida inteeda kale iyaga oo muujinaya suurtagalnimada in laga gudbi karo galdaloolada siyaasadeed waana suurtagal in labadan wacyi ay isbarbar socdaan iyada oo midi tusaale uu u noqonayo ka kale ee la hagaajinayo
and I understand there is a lot of sympathy and understanding but probably it is better that way to let these different stages coexist side by side while the other one is setting is a good example and it can be done and it is being done. I hope that is the best role that Somaliland can play for the time being.
انتا كدب اغسطين مهيغا واحا انويديي واحا دوانا دو وربحن سيساي اديغا يرئيز الوزارها صوماليا مدانا عبدوالي محمد علي قولها امانكا اي قرامدا مدوبي اذنكو مركا وربحن كسييي قولها امانكا حالا ديهو قدن بيه دالك صوماليا سيدوكالي واحا اسنا نيويورك جوغا وزيرك ارمها ديبادا اي صومالي لان مدانا محمد عبدالله عمر او قديسا سيدا او شاقي دونيا ان او وربحن سييو قولها امانكا maxaad nooga sheegi kartaa safarka wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland uu ku joogo xarunta qaramada midoobay ee New York mahiga oo su'aasha ka jawaabayna waxa uu yiri
I haven't had a chance to link up with him. I heard of his presence in Washington and also in New York. I haven't had an opportunity to link up with him.
Maan helin fursad aan ku kulanno waan maqlayse joogitaankiisa Washington sidoo kale waan maqlay joogitaankiisa New York laakiin fursad umaan helin in aanu kulanno dhageystayaal waxa intaa ku eeg wareysiga aan la yeeshay ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya Dr. Augustin Mahiga oo Kanada nagu soo booqday dhawaan intaan hawada dib ugu kulmi doono waa Abdulqaadir Xuseen Guuleed oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo